Muziki paka kitani kwako na Chanki Supplier.com.
For the hood so kama slai binafsi bado nazikompo nafsi zilizopotea matupa na cheza fia balabala na jingia wanakuja nyuma sija kapotea. Narudisha hip hop kwenye misingi bado ndo kwanza najenga msingi matupa siwezi kujivisha ukingi japokuwa natuwekea vigingi vingi vingi wajui samani haipandi kwa wingi wanajifanya watu pingi ili wapate visa mashangingi wanatuvunja mayai visa naleta babe kwenye ringi sidoku inakandamiza kwa KU mapambano na maliza baba linambia kwa uyaone siku juu ameniliza nia nitayona ya kusisimua nifutarajia tofauti nilivyokuwa da nishatia sana mchanga kitumbua tunajitambua siku zitumesha kuwa bado naongeza bidii nazidisha dua na kamua napanga na pangua na pintua washamba kibao najifanya nanijua bado Mungu na bless katufanya wepesi tunasikika tunakubalika na vichenchi tunashika East Africa hakuna kinacharibika basi muda umefika nakubalika na kilalika naheshimika na nikifoni pata shika spika zinachanika mistari na miminika paka jogwa na wika paka chai wa changai na mwamini Mungu uliziki kwa mafungu na relax kama chungu kipojo mafiga mashuti ampari na piga kama shaba nikisiga na kula matawi ya juu kama twiga ono to this don't twiga wana soa kuna jipya duniani Mwenyezi Mungu kashaweka mezani na nabii akubariki nyumbani matupa na tupa jiwe gizani wanafosi upinzani hatuwezi kubaki pari pari hatuwezi kubaki sare sare kama wale pari hatuwezi kudumu bila machari teleza kama kampari nisiwezi kupinda kama mshari
matupa basi basi matupa basi kaje kama kaje
washikaji zangu mnaambiwa kabisa kwamba yeye sio msanii, yeye ni mwanamuziki.
Yeah.
Ladies and gentlemen, huyu ndo
chokoza msafi na nichokoza.
Kutaribika hapa ndani.
Sasa hiyo ndo mistari michache, kasema naweka michache tu.
That's the real meaning of the chair microphone.